cukalal ngal do mbodon tawede le mali fu e mangal mudum mi joti on sanni min beltini ko on do hollitindi wiidi si jotta mani ke don o do wattu heejo modon go kertno do go min noddirta do accide jeune mi do wonti do Ousmane Yali Bouli no badda
alhamdulillah
ayo Ousmane Yali Bouli wattu jungoma yaati e bosso jaltina kabaruji gondi tondi ko yaawi
kabaruji gondi do hande en kala hala witti witta sukabe hala mudum ko wonno to lengal lure segunde kabaru tariki en kala hala jenne dingendi gondi le wuddu leydi mali ndi don le lamu mopti en timiniran kabaruji do honno wowiri futti minirde kabaruji haro chalde
aywa en uttiran journal meden gal dido kabaruji hollitindi wid ciagal ko musse ngabe gondum e wadde murter leleedi meden di kolliti wid hono sukabe yaltube leedo musse ngabe jangenta be fati ngatta koyde mudu en hono ko wiya ko laamo mittiteden wid le ko jabbino ko wi hono sukabe ngala golle jaltube do musse ngabe jangente be tinnobe nana kaytaaji mabbe faabe bame
ah sukabe ka waygalo anda be nande be cali sabi hewbe mabbe tilibe jande be kebe golle don jangugul jande musse yakube joini talki mabbe ujinaaji joini talki mudun le academy ngaji dartude yalla ko wadde ko lam o wi dun
wattu jona ndiara le gallure segu gallure ceyde de wattu jona be kolliti wit sa ewi kon ayri bangal witta witta sukabe dun yowi do fina tawaji
baru le festival sur le niger segu ara dunke ande jangobe do jande do dowre kanye e himbe wombe le balle societe civile kaltidi halati dalaji di be sukabe jogi fabedure dem fam do kabar mudu juliette gulubali wonko hebini en do faccitango mohammed samasiku e alisise
fanagal do kortallo yo tinde sifaji di vita vita mbabe yottinde neddo e wi dunke en hana fe kabaru njolari hadde kay dawrude no bitobe mbawata hedurade finatawaji mabbe kadanna sawadugo mohammadi janginowo der university wagadugo
cholu o ana wonno to abada da ko minarta hande ko woni fati cholu o lato sababu tida laaji de gelleji amen so won na famo mo njidi hedde hen kina kaybe kebal leendi tinno den e tariku ngaji amen
e wi sukabe region segu an hani imadraji famingol birki kewdi ngade fawde e sukabe
ko woni wi amin ka woni sukabe heba balligu yala min keba darnude itan jippoto danda kina min chabana hore amin jabene finata waji amin jogaden dawereji mawdi yaltinde mele di tidalaji dun tan way nabude lede afriki di yesu
club mi titina wede anabara dubi kewdi hande laraji kewdi muti le mayo gechi bitobe hewbe buru fuf be leedi mali ndibama
fa hande en keddoto no kabaru witta witta sukabe wattu juna en jaram fa nokku no dirte kaybe kolitiir sukabe jokkolbe gombe le commune nokku no dirteedo sigala an gonde faminede wattu jono no witta witta do chunka kuttiji ko tongi do mu
baro kawritangal be ngal tongal an fawido holitinde be sukabe torraji gondi do yagol njolari le chunchunka
en jaran wattu jono no kabaru tarikiji le leedi meden di falle wud leedi nin jatten dum won gallure jenne andande sande do tarikiji leedi mali
sen jeton fa be kalna hedon
ay wa honon de do gallure wori kedde mamadou samaseku
odo nokku goddo le region muti jenna yo nokku yimbe ega hodabe koro inde mudun e cetan gore woni bingal ndiyam sebe ngoni mahube ngalurende e sere jenna jennu re cakita hitande temede jenna tultama wede won suruba inde mudun yo tapama kayantawu cagal mudun latido tapama jenapu inde andite jenna woni jabude hokkude yonku mudun le mahugol ngalurende yalla renude e yirunde ngalurende denno e le tariki hultama wede bingal ndiyam inde mudun totta ngalurende latonon sababu samde cuudi lopedi denno saraka surba o lati sababu dum do ngota denna ngalurende nyiba baran jennika lati nokku kawrtal bangal sora sottaji le sahara kulentireji wirudi sahal no lamdam e ko nande mudun na watitire kulentireji balerindi dum woni goro kange e nyiye nyiwa fa do ngonne do nango lumo be nyande altenere buri fuf jogari nafa e le region o to jennetun na wodi sinuji kewdi yude songabe yotade fulbe warde bamarabe yotade markabe sebbe haabe kanye musibe alhali madi ngalure jennede lati sababu e wattu hitande 1988 ne beydama yubbe inde de wi UNESCO woni e mudun le arnarndu
wattu jona en jara hono yowtere meden de noddirte mini magnde yotere meden mini mag waran yo wadde Ousmane Yali Bouli do so bami fa sukabe puddi hayaade tidalaji ko be kebata hakkunde mabbe e saraabe
nyadam do ni ko wiyete hilli ferde don ko jidda halde hal mudum
ay wono jatti dum wori fa kebe famtaade kedden kanko Mamadou Samaseku Ali Cisse
ko buri hewde hakkunde cukaku e wattu balki yaku won taguji di himbe le tawrata buri fujjudde saraabe mun en e wi sosologue be sababuji mudun nakewi tedna Mohamed Sangare sociologue
sarabe ana holtini sukabe fa jabbiti le emiloji mabbe be dagana wadde kulleji di fu so wonko narda fa kadabe wadde fu jahan kanna inira dun jati bonni
e do tajorol o do kabar o won ko fedde sukabe lolirnde ARJDS mo sugoninko na wadi imadra bangal mudun ende fabo be do sukabe yaltude dido tellaji di kadana Umar Dumbia arro fedde ARJDS
komite otida woni hadde sukabe bande kulleji bawdi itudebe do hakkilaji mabbe wallude sukabe hedde ngurdan lobban bangal chamal
bakari jakti ebe wondibe nawtorto ngodo hejo feddende keddanam
depuis la association au juina min jetta alla ko hisim binme ko hewne golleji di fu bangal chamal chaldi fewtino jidal ma edi fu an hayba
won sarabe kultibe jati suglambe bangal odo kabaro denno ebe mila wide yewtide e sukabe na hanni jati so e mijo yimbe fedde ARJDS jewtere sembe chaldi e hunde burde fu moptude suka
ay wolitindi wide en jotibe sanne dum won kanko Ali Sisi e Mamadou Sama Seku wattu juna en jaram birki sembe chaldi yalo bonne yo bare o pele fiwa ko ballon ligue le lidi midim di hokumi jababu yi nyali boli
basu wala hen baro dum wadno le chakide yontere jabbene de sipere lion hawi badenya de zero espace tapi as police fada 17 bi a hein e teria kanyundu e amazon commune 5 hawi do 11 bi a 0 e tigresa as mande tapi do 9 1 e matchingaji ni didi ngadi as real as momo 00 e super club santoro kanyangadi dede
tagal kanko suko jokole no dirtedo jaje sama seku adama haydara kanye bakari kone holita wede haddi tramedu jaltan leedindi
non jati o suko kebunodo kan kade hitane 2017 gabon haddi drame kanyundu ye club lady estonie no dirtedo paid linama nescon e tinigul mako wadi le yonter jabene dubi didi e feccere won ko hani wadde le o club
aywa addu bayor wiana haja wattu suko kasel
ah non jati baru Adebayor club mabbe noddirte club lady Irigoy noddirtede Olympia Ascension kanke mudum be ndewri kanko inde andemo lady Togo dubi makko ana bara chapantati e joyi o timminino o holitino wido o darnanno ballon bon holitay sabe hedum e tiagal ko fiano club Kaiser Sport gondoli lady Turki dum wadino chakite lewru decembre jabbino ndu
mititede wide do fiji le gube mawde le rumde Europe de dum woni Monaco Arsenal fayetto yo Manchester City kany e Real Madrid.
Ah non jata fi club kay mawde sanne.
Ay wo Ousmane Niali Boule holi tindi wi dimi joti ma sanne don baw a tawede le mali fu e mangal muru kala be jukkindirda be furdu jotama le o do wattu yowtere meden no dirten tous o grande e de wara numero meden viamo o do o mo numero mer 37 321.